wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in saaka dagaal uu ka dhacay saldhigga Daynuuray ee ciidamada dawladda Soomaaliya oo 18 kilometir ka baxsan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dagaalkan ayaa dhacay kadib markii ay soo weerareen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
Kooxda Al-Shabaab ayaa dureedka deegaanka Daynuuray waxay ku dileen laba ka mid ah askarta ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan qaybta lixdanaad. Ciidanka kooxda Al-Shabaab ay toogteen ayaa u soo socday magaalada Baydhabo sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan qaybta lixdanaad. Ciidamo gurmad u soo aaday askarta la toogtay ayaa waxaa jidka u galay kooxda Al-Shabaab, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo kooban socday oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Aadan Maxamed Cali Aadan Baawiish oo ka mid ah saraakiisha qaybta lixdanaad oo aan khadka telefoonka kula xidhiiray ayaa V O u sheegay inuu ahaa weerar gaadma oo kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan xerada Daynuuray, isla markaana laba askari laga dilay ciidamada, isagoo intaasi ku daray in kooxda Al-Shabaab ay isaga carareen goobta markii halkaasi askarta ay ku dileen, iyagoo khasaare intaasi ka badan aan geysan. Xaaladda xerada Daynuuray ayaa haatan degan, waxaana gacanta ku haya ciidanka qaybta lixdanaad. Ma ahan markii ugu horreysay weerar kadisa lagu qaado xerada Daynuuray. Laba maalin ka hor ayay ahayd sidoo kale ciidamo ka tirsan qaybta lixdanaad oo usoo socday dhinaca magaalada Baydhabo markii ay weerareen kooxda Al-Shabaab, waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaaro dhaawac uu soo gaaray ciidamada dawladda. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.